Amerik jamanatigi kura sugandilen binani ni worona ye akali. Ko aka fanga don folo la Amerik jamana bina Paris ben gafe wati yelama oni lakanani segere ni president Donald Trump tuye Amerik sembo aton la san bafla oni tani wolofla la. Ofanala aye asarati ko odon kelena Donald Trump ka saria mimbe konka njamana deun. Ni achama ye slame bofan jamana denw doni Amerik la latoni lankolonya. Abina o bolomada ka jamanatiki saria yamorali fla faga bolono soben ganzanfe. Ron Klein, jamanatiki kuraka chekeda nyamro ka fola sibridon. Ka fara o madalan flaka yamarali kura wereb chama bina dogoda aka fanga don tan folo la komi aka fanga lako a yamaruya min bolodali magote wasablon ka kalataye be jamanatiki kura son watila ka koni Donald Trump ka kritike senala no e san feblon na tunjala kira bolola gosi onidala don gringa jola janvier kalut le woronala kasanya ofe kongrela. Nga ni Joe Biden biseka wasa bulun matene walasa ka aka yelema baraw koroche a wajibilen aka majigin wasa bulun dogo dali u baraw no ye calendrier parlementaire yasa ka fanga kura maw sabati san fe bulun la sena wotela mimbetala a fanga chekeda ma kelen kelen minun togo dara jamana tigife o baraw be damne janvier kalo utle tani konontanana ka koni demokrati fanga kalikasien mina Alejandro Mallorca, lakana ministriso, Lloyd Austin, finituka nyamro, Janet Yellen, Waribonso, ba, Trésor, ani Anthony Blinken, Amerik chidea sola. Donald Trump ka kiridon maboloda folo, aka fanga bosi, kiritige san ba flani mwa, osigira janvier kalola, ni alabana tle mwa ni kelen kononana. Hakilina warela, nofe mwoya, nyon foko gerente, besonga demokrati jamanatigi kura sugandile, ka daladon, ka jamanadeon kambe, gelea.